Iyi ni radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi, umubyeyi wari utwite yaburanye n'umugabo we Nsengimana Marcel bari mu mashyamba ya Congo. Uwo mwana yaravutse bamwita Uwineza Jeannette, ahabwa nyirakurungwa Murere, nyina ajya gushaka undi mugabo. Uwineza Jeannette atuye mu karere ka Karongi, umurenge wa Twumba, akagari ka Gisovu, umudugudu wa Kanyovu. Yaburanye na papa we akiri mu nda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu.
Nyine umubyeyi wanjye nagiye mfata amakuru y'uko yaba ariho, kuko abantu bagiye banguka bakambwira ko bamubonye mu mashyamba birukanka bakabona na gutya, ariko atigeze apfa.
Umubyeyi wawe mwatandukanye ryari?
Umubyeyi wanjye atandukanye na mama icyenda karindwi antwite.
Yego.
Mama we aza mu Rwanda aba ariho ambyarira. Yambyariye kwa nyirabukwe. Ariwe nyirabukwe ariwe ubyara papa.
Izina rya papa wawe urarizi?
Yego ndarizi, yitwa Nsengimana Marcel.
Hanyuma wowe wakuriye hehe?
Nakuriye n'ubundi kwa mama Marcel ariwe kwa nyogokuru wanjye.
Batuye hehe nicyo nshaka kuvuga?
N'ubundi ni mu kagari ka Gisovu, umudugudu wa Kanyuru.
Ayo makuru wabonye yuko papa wawe ashobora kuba akiriho bakubwiye yuko ari hehe?
Bambwiye yuko babonanye gutyo mu ishyamba ngo birukanka bahunga, ntibigeze bambwira ngo araha, kuko barambwiraga bati aho umusize none se wamubone ejo, ntawakurangira ngo twamubonye ahangaha, kuko n'ubundi ashobora kuba atari wakire. Mukaba mwamfasha amurangisha aba akiriho, kuko ashobora kuba azi ko nta muntu n'umwe wasigaye, kuko mama we yari mu bahigwa icyenda kane, ashobora kuba azi ngo wenda yaranapfuye.
Nyogokuru wawe aracyariho?
Oya, yapfuye muri uyu mwaka ushize 2023 nibwo yapfuye. Ariko noneho njye wasigaye uwo muryango uriho wenyine.
Mama wawe aracyariho?
Mama wanjye ariho, ariko yansize ntaranagira umwaka ahita yiga, nanjye nasigaye kwa mukecuru ari ubyara papa andeze kugeza mbaye gutya nganya gutya.
Mama wawe yaragusize ajya gushaka?
Ego.
Mama wawe se murabonana, muravugana?
Tuvugana kuri WhatsApp gusa, sindamubona amaso ku maso.
Birababaje.
Ntagira n'umwaka.
Na n'ubu ntabwo uramubona uretse kubona amafoto yo kuri WhatsApp?
No, kubona amafoto ye sindamubona.
Wakujijwe na nyogokuru wawe, niwe wagusimbagije, niwe waguhaye mata? Mama wawe ntabwo yigeze guterura, ntabwo uzi ubushyuhe bw'ibiganza by'umubyeyi?
Reka reka, kuko yansubije no kwibera nyogokuru ahubwo.
Oh, n'umubyeyi mwiza. Mama wawe iyo muvugana kubwira impamvu yagutaye akagusiga akagenda, yigeze akubwira impamvu yagusize akagenda ntakujyana aho yagiye?
Oya, yirinda kugira ikintu abivugaho, nshatse kubimubaza wahita agenda nta kintu ansubizaho.
Yarashatse afite umugabo yarabyaye?
Yarabyaye, nahoze mbona abana be kuri WhatsApp nabo arabafite.
Abantu iyo muvugana bagufata nka mukuru wabo, bagufata nka mushiki wabo, bagufata bate?
Yirinda kuba amashobora no kuba atarabibabwiye. Nawe yamuretse kunyereka amafoto gusa, ariko ntabwo abamo.
Uwo nyakwigendera nyogokuru wawe wakureza akagukuza, iyo mwaganiraga ni irihe jambo yakubwiraga na n'ubu utaribagirwa?
Yambwiraga yuko azarinda apfa atariyumvamo umwana we, ndetse yaramubonye, kuko yarambwiraga ati Marcel ariho, sindiyumvamo urupfu rwe narimo.
Ikaba ariyo mpamvu waje mu kiganiro uvuga uti data ashobora kuba akiriho?
Ndebe ko narangisha nkaba namubona, nsigaye ndi njyenyine, nta nkomoko, nta mwene mama, nta muntu.
Uwineza, ubu tuvugana utuye he? Utuye aho nyogokuru yagusize, utuye he? Ubahute.
N'ubundi niho ntuye. Yarwaye igihe kinini naragiye gushaka.
Yego.
Arwaye ngaruka kumurwaza. Ubwo ngarutse rero ahitamo umurage waho yari ari hose, niho ndi kumwe n'umugabo wanjye.
Reka tugaruke kuri papa wawe Nsengimana Marcel. ndimo ndashakisha ngira ngo numve waguhaya makuru nimba tara kubwiye aho yahuriye nawe ndukumbira kuba kuhuriye mashyamba birumvikana ntago akubwira ngo ishyamba ry'inzitane rirahanaha ngo wa mugano ugende uhamusanga ariho wamusize ejo ariko se nta na kanunu wigeze wumva ko igihugu yaba herereyemo aho yaba yaragenze akagera
hari undi muntu wigeze ahunguka nawe aciyemo iminsi nawe yatubwiye ko yamubonye ngo ari muri Kongo ahantu bita Iruwizi
Kongo yihe
ntabwo namubajije ngo niba ari hehe ntaho namenye
hari Kongo bazungu bitaga Kongo Kinshasa hari na Kongo Brazzaville ayo magambo
ugeze wumva Brazzaville niba mbyibuka neza
aha bakubwiye Kongo Brazzaville niryo jambo wumva ari kugarukamo babikubwiye ukiri umwana
nyiri umwana
ariko urabyibuka
ndabyibuka
ndeka tuzamushakira muri Congo Brazzaville none aziyumva abanyarwanda bari muri Congo Brazzaville wamenya Sengimana Marcel akaba yaramubonye yaramurabutswe nawe Sengimana Marcel ni butwumva muri kano kanya najya nkubwire ko umukobwa wawe Uwineza Jeannette wari mu nda ya nyina muri 1996 mutandukana muri ayo mashyamba ya Congo akagaruka mu Rwanda ubu ariho ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga gushakisha Uwineza Jeannette ngaho rero abwira makuru papa wawe mama we nyogokuru wawe umbwiye kwitabye Imana mbwira abasigaye mu muryango mbwira amazina ye umbwire n'abandi bavandimwe ba papa wawe bakiriho aho ngaho umbwira umuryango ukuteye
mama Marisela amazina yitwe Nyirabagenzi Felicita papa we yitwaga Gatwaza Manase
hari abavandimwe asigaranye
ari abavandimwe afite bo kwa Mukase kuko umugabo ari we papa wa mana papa wa Marisela yarafite abagore batatu
yego
ubwo rero abavandimwe be bo kwa mukeba we nibo bariho naho bavaga nimwe witwa Gerisha we nawe ngo yarapfuye 95 abavandimwe be bariho rero nuwitwa Mukamudengi Josephine uwitwa Gamoni na Natani na Ngarambe abo barapfuye nabo nta wundi muvandimwe hari afite
asigaranye umuvandimwe umwe
sigaranye umuvandimwe umwe nanjye umwana we uriho ni nanjye uri mu bya nyina ari we nyogokuru wanjye nifuza ko abaye ariho akaba nyuma yagaruka mu Rwanda akaza tukabana sinsigare ndi njyenyine kandi mfite umubyeyi niyo yaba afite umuryango aho kumutuza mu bya nyina birahari rwose
uyu muvandimwe we usigaye mu Kamudenge Josephine muraziranye muramurasurana muravugana
uretse ko kubera iyi minsi nyine urabona yari wo kwa Mukase ago abyishimiye ko kuba narasigaye mu bya nyina wa Mariseli ubona ko bitamushimishije nicyo kintu gishobora kuba kitaduhuza ariko mbere nta kibazo cyari kirimo
ibi byose uri mu gicumbi cyaso n'uburenganzira bwa uwo mukecuru uwo mubyeyi yagize neza yatekereje neza ibyo yakoze nibyo umubyeyi wundi wese yakora byo kugusiga mu gicumbi cye ukabuhagarariye papa wawe kandi uri mfura ukubivuga papa wawe naza azajya mu bye kandi abimubituranemo nibyanyu nibyawe bikaba nibye none rero wagira guti niba nyumva natahe mu Rwanda ariko nakahe kandi kantu k'urukundo ku mutima katumye ubyuko kavuga guti ngiye gushaka nshima Imana mu gasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika tuganire mubwire ariko ubwira ni papa wawe ngaho rero wa munota ndawuguhaye mubwire iki kuri ku mutima
rwose ikindi ku mutima ni uko mukunda kandi nkeneye kubona umubyeyi wambyaye mu maso sindamubona kuva nabaho niba nyumva rwose naze dufatanye ubuzima ndi umwana we yari yarashakanye na nyina Nsabimana Verena navukiye kwa Nyirabagenzi Felicita rwose azaze uko niba afite n'undi muryango akaba ariwe akaba nyumva azaze nongere mbona umuryango wanjye nanjye ndi mu muryango ntahari njyenyine nigunze
urakoze Imana izadufashe atwumve azagusubize ingaho rero Uwineza Jeannette ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasoro kaburaga ukomeze utegereze wijeye nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiciki ntege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umubyeyi watandukanye n'umwana we w'umukobwa arufite imyaka 3 mu mwaka w'1994 nini batandukaniye igoma mu kwezi kwa 7 uwo mwana yitwa Uwase Odile umubyeyi we Esperance Mukakinani aramushakisha tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Muganza iki kiganiro ngishubijeho kuberako abana benshi baraduhamagaye batubwira ko biyumva muri uwo mwana ushakishwa mwongere mutega amatwi mwitonze
nari ndimo nshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Congo cyari umwana mutoya ufite imyaka 3
uwo mwana yitwa nde
yitwa Uwase Odile
kuki uvuga ngo yitwaga nkubaze uko yitwa
yitwa Uwase Odile nuko ntakimufite murambabarisha
ntabwo kimufite ariko turimo turashaka irengero rye turagira ngo twunze ko yatwumva mu gihe tumuganira mu gihe tumuvuga niwaba mufite akamenya wari mbwira mujya gutandukana mwatandukaniye muri Congo yihe Congo mwari mu kahe gace byagenze gute
mu kwezi kwa 7 twari hariya Igoma haruguru y'ikibuga cy'indege kigoma hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru ariko njye nari musigiye abantu twari kumwe hanyuma barasa ngo hejuru barashe abandi barirukanka birukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe nahise ngaruka ku kanya nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumwura nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi byari nko mu minota 30 bye bibaye nko mu minota 30 hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose ngenda mbaririza hari imodoka yari irimo ivomesha amazi yazaniye impunzi amazi mpaca mbaririza barambwira bati ariko hari umwana ruri aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi ariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose nsa nkubaza mpamagara niko byagendaga icyo gihe ariko mbura umwana
kuba ari bakubwiye yuko ari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza
muri ako kanya ntago nagiyeyo kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe ariko nyuma mbere yuko munguka kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa 9 kuriya mwaka w'1994 nagiye aho bita ikatare muri za ruferina zari zihari muri ruferina yari harimwe cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze ngerageza gushakiramo guhamagara warahamagara gutwana twose twari tunzi inya twose tukitabira rimwe ariko sinabasha kubona mu mwana wanjye naho nabashe kugera kuko mu kwezi kwa 9 nahise ngaruka mu Rwanda hanyuma ngeze mu Rwanda ahantu nabashe kugera shakishiriza ni muri CFL yari irimo ukorera hano mu Kiyovu niho nabashe gutanga imyirondoro ariko nta gisubizo nabonye
hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'impfubyi cyari ku Gisenyi byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe hari n'ikindi cyari Cyangugu hari n'ikindi cyari Butare aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CSR Kigali
nabashe kurebera muri CSR gusa i Kigali nta handi nabashe kugera
abo bantu wambwiye wari usigiye Odile ujya kushaka ibyo gufungura bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe
muri ako kanya aho twari dukambitse hari aho nanjye sinari ngiye kure yaho ni hafi aho hari mu ngo z'abaturage ni ukuvuga ngo babaye nk'abirukansi bava aho nk'uko wakwambuka umuhanda ujya mu hakurya hanyuma isoko rw'amasasi bari barashe mu kirere rushize cyangwa wenda n'ibitoyi barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nk'aho dukambitse dutegereje gatoya barambwira bati yo turirukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turirukanse ko ni igikapu cyanjye cy'imyenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciye aho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana Croix Rouge modoka irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuze ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo ari byo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya Croix Rouge ntihabuze umusamaritani w'ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni umuzi kurusha abandi mumbwira uko wabibonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibi bise bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yakibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de ko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo kindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile
komera
namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nkurwa intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze
komera
yakumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine, n'uwo mukurikiraga umugwanga mu ntege yamwitaga Tine. Hanyuma hari musaza we witwaga Tente, yajyaga yaranzi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye bifuza kongera kumubona. Yego, nanjye ndahari nka mama we, Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso ku yanze.
Madame Esperance Mukakina, ni komera ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi. Ibi ni ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye, mutarabonye akanya ko kugira ngo mubavuge muruhutse umutima. Kandi Imana nibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima. Ndagushimye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro. Ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane, kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, namwe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro agasaro kaburaga. Mu mwaka w'1994 Umutesi Sonia nawe yari afite imyaka itatu. Umwaka w'1996 inkambi z'abanyarwanda zari mu cyaho zikitwa Zaire zimaze gusenywa, Umutesi wari igitambambuga yazanywe mu Rwanda ashyirwa mu kigo cy'imfubyi icyari Gitarama. Umutesi Sonia atuye mu murenge wa Gacurabwenge, akagari ka Gihinga, umudugudu wa Rwabitana.
Ikintu kinzanye muri iki kiganiro agasaro kaburaga, numvise ko hari benshi mwafashije bagahura n'imiryango yabo. Nanjye nifuza kuhagera ngo ndebe ko mwamfasha. Nanjye narangishaga ababyeyi kuko nabuze ndi umwana mutoya, nisanze ndi mu kigo cy'Igitarama bitaga Jamu.
Yego, ariko se kugira ngo wisange muri icyo kigo cya Jamu waje uturuka hehe?
Aho naturukaga ntago nabasha kuhamenya kuko nkuruye neza uko byari bimeze. Naje kubona ndi mu kibisi kinini harimo abantu benshi, baza baduha amabiswi turya, mbona batudepoje muri icyo kigo. Ariko ndi umwana muto kuko narahageze bahita banshyira garidiyene, nigaga hariya mu Kinini Gitarama. Nzamukira muri icyo kigo.
Hanyuma se icyo kigo nicyo akuriyemo cyangwa se waje kuhava ujya kurererwa ahandi?
Ikigo nakirerewemo nko mu myaka nk'itatu. Kuko nahageze ndi umwana umaze kugera mu myaka nk'ine, nari muri hafi ine. Waje kunkuramo yankuyemo mfite imyaka itandatu gutyo, nakinkuramo aranjyana ajya kunderera hanze.
Uwo waje kugukura mu kigo cya Jamu ni umuntu wari mwene wanyu, ni umuntu mwari muziranye waruziranye n'ababyeyi bawe? Yaje kugukuramo ate? Yaje yita nde? Byagenze gute?
Oya, hari ukuntu ababyeyi bashakaga abana bo kurera mu kigo, barangiza bakaza kubisaba mu bigo by'imfubyi. Bamara kuhagera bakakubaza niba ari umukobwa ushaka cyangwa ari umuhungu, noneho bakabajyana muri dorotwari y'abana twarya, akagenda areba umwana yifuza yatwara akamurera. Uwo mugabo arangije ampitamo nta kintu dupfana na kimwe. Amaze kumpitamo ntago bamumpaye uwo munsi. Barabanje banyoherezayo ngo musure ndebe ko mpiyumvamo, ndebe ko nahaba koko nkahashobora. Arongera arangarura mu kigo na wansura nk'inshuro eshatu. Inshuro ya kane bahitaga bakoresha ikirori cy'abana bagiye gusohoka bakajya mu miryango yo hanze. nuko yankuyemo ajya kundera kugeza na nizi saha ntago nzi niba umuryango wanjye uriho cyangwa utari.
Ariko se mu gihe tukivuga uwo mubyeyi wakureze kugeza amagingo aya yakubereye umubyeyi wifuza arakurera aragukuza aragukosha niwe mubyeyi wawuze?
Niwe nzi nta wundi.
Hanyuma rero ugira utya uti ndashaka kumenya inkomoko yanjye nyirizina, yarabikubwiye ati nubwo bwose nakureze ntabwo uri uwanjye?
Yankuyemo ndi umwana umaze gusa n'ugira ubwenge kandi naho nakuriye bambwiraga ko atari iwacu, ariko sinabyishyiramo cyane. Bigeze aho nuko umubyeyi yaje kuntwarana nawe yageze aho nawe akitaba Imana tugasigara turi imfubyi turi kumwe n'uwo nakwita papa. Biza kugenda nabi rero uwatuzanyemo wundi wa kabiri adufata nabi, twari abana babiri turatarara tujya hirya no hino, biba ngombwa ko mpita nshaka. Nicyo cyatumye nshaka ndi umwana nashatse ntujuje imyaka kubera ubuzima nari mbayemo. None rero nkaba nifuza ko rwose aho bari bose banyumva n'ukuri bamenye ko nkiriho.
Ubwo tugeze ku babyeyi bawe ushakisha mama wawe na papa wawe n'abavandimwe bawe nimba bafite, ntabwo uzi aho wakomoka, nta kintu uzi, nta muntu wigeze akubwira ati ushobora kuba ukomoka aha n'aha?
Nta kintu nzi habe namba.
None rero Umutesi Sonia, reka nkuhereho wowe. Umutesi Sonia, iryo zina ni ryo ryawe wagiye muri icyo kigo cy'imfubyi ariko witwa?
Rwose nazamutse numva ariko banyita, ntabwo nigeze menya ngo nayiswe n'ikigo, sinigeze menya ngo nayanjye bwite. Nazamutse ariko nitwa, gusa hasi yanjye hari harimo utundi twana dutoya mbona batwita amazina, nanjye numva ko ari uko nazamutse.
Ariko umwana w'imyaka itatu cyangwa ine abazi izina rye, waba ari wowe wagiye ukagera ku kigo bakubatse izina ryawe ukabwira ko witwa Sonia Umutesi, cyangwa se baba baravuze bati umwana reka turebe izina tumuhimba tumuha afate iryo ngiryo?
Ayo makuru ntabwo nyazi niba ari njye wababwiye uko nitwa cyangwa niba ari bo banyita. Ariko ndebye kuko nibuka ukuntu twaje muri iyo bisi, birashoboka ko naba nari nzi ubwenge nkaba nabasha kuvuga amazina yanjye.
Uretse ko nanone ushobora no kugira ihungabana ukabyibagirwa bikaba byakumvikana nanone.
Nabyo byakumvikana kuko hari akana mfite nanjye mu rugo avuga amazina yako ni gatoya, ariko iyo ageze ahandi hakagira undi muntu umubaza araceceka. Nanjye ntekereza ko byaba ari uko byagenze cyangwa akaba ariyo mazina yanjye bwite, ntabwo namenye uko bimeze gusa niyumvishe nitwa gutyo.
Reka tubifate yuko ariko witwa, dushakishe umubyeyi waba yarabuze umwana witwa Umutesi Sonia. Wari ufite hafi imyaka ine cyangwa se itanu muri 1996. Ntabwo umwana azi neza aho yaje aturuka, ariko ikigaragara ni uko yaturutse muri Zaire, mu cyahoze cyitwa Zaire. Ntitwamenya niba ari muri Kivu y'Epfo cyangwa se niba ari muri Kivu ya Ruguru. Icyo tuzi ni uko ingabo z'u Rwanda zatahanye abo bana zibageza mu bigo by'imfubyi, ibigo by'imfubyi birabarera bibashakira ababyeyi babarera, ndetse n'ababyeyi bakaza kwishakira abo bana. Abo bana rero umwe muri bo ni Umutesi Sonia uri mu kiganiro Agasaro ka Buraga muri kano kanya. Ndagira ngo mwese mwumva kino kiganiro mumfashe waba afite umwana yabuze witwa Umutesi Sonia, wari ufite imyaka 1994, ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Aramushaka, arashaka ababyeyi be cyangwa se abavandimwe be. Nyaboneka mushireho akanyu. Sonia, niba muri kano kanya umubyeyi utazi utabonye akumva, mubwire ijambo maranye imyaka 33 ufite ku mutima, wumva ushaka kubwira umubyeyi utazi utabonye ari kugikunda.
Ijambo namubwira abaye anyumva, namubwira ko mukunda cyane, kandi nkaba mumenyesha yuko nkiriho ntapfuye. Nkaba nifuza kubabona, ni ukuri ahari hose abaye anyumva yahaguruka akagira ishyaka ryo kumenya aho ndi, byanezeza cyane.
Byaba ari na byiza, ari n'amahire akabona abuzukuru, akabona n'umukwe. Urumva rero byaba ari umugisha w'Imana. Sonia Umutesi, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, ukaza wizeye kandi ukaduha amakuru ari budufashe kugira ngo tugufashe gushaka umuryango wawe. Ngaho komera, gira amahoro y'Imana.
Nange ndagushimiye cyane, Imana igikomeza kuguha umugisha, ni ukuri igikurindana n'umuryango wawe.
Urakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
Umubyeyi wavanye Umutesi Sonia mu kigo cy'imfubyi yitwa Paul Nzabona Nkize, atuye mu karere ka Kamunyi mu murenge wa Gacurabwenge akagari ka Gihinga umudugudu wa Rwabitana. Naramuhamagaye kugira ngo ambwire amakuru arambuye kuri umwana. Umutesi Sonia,
turabona amahoro.
Ndi Venuste Nshimiyimana hano ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nari mbahamagaye kubera ko hari umwana mwareze, Sonia Umutesi. Mbaze bashimire cyane kuba mwaramureze mukamukuza, akaba ari umubyeyi nawe. N'igikorwa cy'indashyikirwa. Nagira ngo mbabaze, umwana mumuvana muri Rufarina mwamuvanyeyo afite imyaka ingahe?
Ubona ko ari hagati y'imyaka 6-7.
Itandatu n'irindwi.
Atari nyinshi mwana, kuko twese tumutangira umwaka wa mbere, kubona ko arenze igihe cyo gutangira umwaka wa mbere.
Mwamuvanyeyo muwuhe mwaka?
98.
Mwigeze mumenya amazina ye? Amazina Umutesi Sonia ni ndo yamuhaye, n'Urufena yamuhaye, cyangwa ni mwebwe?
Twaje ayo mazina afite.
Bababwiraga ko ayo mazina araye nyirizina ababyeyi be bamuhaye, cyangwa se bababwiraga
ko ntabwo nabwo ku mariste basomaga mariste bakaduha amazina n'iy'abana tukatwara abana bayemo yitwa Umutesi Sonia.
Ntarindi zina rye yigeze ababwira, yarazi? Ntabwo abagize ababwira ati bundi nitwaga izindi rinini barampindurira?
Nayo nayizina yiza tubwira nayo ngo yarafite.
Ubundi umwana w'imyaka 3-4 yageze muri Orferina azi kuvuga, ashobora kubaha amazina ye bakaba ariyo bafata ntibamuhindurire?
Ibura niyo yabahaye. Kuko niyo yabaye, kuko ubona ko yari mukuru.
Nagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima urukundo wagize n'ubugifite, ukaba ukomeje kurerera u Rwanda. Paul Nzabona Nkize, ndagushimiye cyane kuba umpaye akanya ukaza mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ugire umunsi mwiza.
Yego, namugire umunsi mwiza.
Shaka Agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka Agasaro kawe uzakabona, wikike intege. Shaka Agasaro kawe uzakabona, shaka Agasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 95 ikibeho abavandimwe babiri kubw'Imana, Rusi na Mukarwabiza Virginia, baratandukanye. Umwe asigara mu Rwanda, undi ahunga intambara ajya muri Congo yahoze yitwa Zaire. Kubw'Imana, Rusi arashaka mukuru we Mukarwabiza Virginia, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kadogo.
Ndashakisha Mukarwabiza Virginia.
Mupfana iki?
Ni mukuru wanjye.
Mwatandukanye mute?
Twatandukanye mu ntambara yo 1994.
Mwatandukaniye he?
Ikibeho. Twahungiye mu nkambi ya Mbazi, turahava twerekeza Ikibeho. Tugeze Ikibeho turatandukana, twebwe tugaruka iwacu mu cyaro, we akomeza agenda za muri Kongo.
Ageze muri Kongo hari amakuru ye mwigeze mumenya?
Ntabwo twigeze tuyamenya, twatandukaniye aho ngaho.
Mwatandukaniye aho ngaho ikibeho. Kuva muri 1994 kugeza ubu nta makuru ya Mukarugabiza Vision yamugeze mumenya?
Ntabwo turayamenya.
Niwe wari muto kuri we cyangwa niwe wari mukuru kuri wowe?
Ni umwana wa kabiri wacu, niwe mukuru. Kuko twakuze turi abana batandatu.
Ahunga ajya muri Kongo hari undi muntu bajyanye?
Ntawe bajyanye, kuko umwana we mukuru yari afite baraburanye, ariko nyuma nawe tuza kumuhawe na Croix Rouge.
Uwo mwana waje mukamuhabwa na Croix Rouge. Croix Rouge yari muvanye muri Kongo, yari muvanye he?
Ntabwo yamukuye muri Kongo, yamufatiye mu Rwanda n'ubundi.
Nuko ariko ku mukuru wawe ashobora kuba atarageze muri Kongo akiri ahantu mu Rwanda?
Oya, ntabwo bishoboka yuko yaba akiri mu Rwanda tukaba tutaramubona. Ubwo yaba atakiriho, yaba yarapfiriye mu Rwanda, kuko umwana we yatubwiye ko yari yaburanye na nyina. Noneho rero agatoragurwa n'abo bantu nyine Croix Rouge ikamutwara.
Ariko mwebwe mwumva atari mu gihugu, mukumva ashobora kuba ari hanze?
Ntabwo ari mu gihugu, kuko aramutse ari mu gihugu imyaka 36 twaba twaramubonye.
None Mukarugabiza ababyeyi banyu baracyariho? Basaza nta basaza banyu mufite barahungaho mu Rwanda?
Hariho umukecuru we, papa wacu yapfuye kera nawe arabizi, ariko mama wacu ariho aracyariho.
Niba muri kano kanya Mukarugabiza Vision ya ni mukuru wawe, niba kumva ni kiyumva ushaka kumubwira?
Icyo nshaka kumubwira, namubwira yuko umuryango we wose ukiriho, n'abana be babiri yasize mu Rwanda bakiriho, nta n'umwe wapfuye.
Urakoze cyane rero kubw'Imana Rusi kuba waje mu kiganiro Agasaro Kabura gushaka mukuru wawe Mukarugabiza Virginia. Ngaho ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Agasaro Kaburaga.
Uwitwa Munyana Yvonne wakuze ari imfubyi arashakisha nyina wabo Clarisse Bampire. Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimunyi, akagari ka Bibira, umudugudu wa Rurembo. Nyina wabo Kampire Clarisse batandukanye mu mwaka w'1994.
Ikintu kinzanye mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 1994.
Mwaburaniye he?
Abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama. Mama yagiye gupfa, yaraduhaye amateka yabo. Bagiye muri Kongo bari batuye Gikondo ubwo Jenoside yabaye, nyine babe Gikondo mu karere ka Kicukiro.
Abo ushakisha ni bande rero, bambwire?
Harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararise, na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre. Ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge. Twari abana batoya, hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo, urwo iyo baruwa nibo bayakiriye. Basubiza Croix Rouge, yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana ba mukuru we baba bararokotse barasigaye. Kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye. Rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya, basubije Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari.
Babeshye babizi neza kandi babishaka rwose?
Yego, barabishakaga.
Bagira ngo babagumane bonyine, hari inyungu ubona bari babifitemo?
Hari inyungu bari babifitemo, kuko bashakaga kwikubira imitungo. Urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze. Kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo, bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo, niko gusubiza ko nta basigaye. Nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Kongo. Amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Kongo Ibukavu, yashakanye n'umukongomani afite abana babiri.
uwungu uwone Kampire Clarisse na wose Haragirimana Jean Pierre hara makuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwungu
hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
ya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuva bakubwira yuko Kampire ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kampire Clarisse yabaze njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo ba babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na Bene nira banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari kiganira Akasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi kuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Akasaro Kaburaga na mwese mu rudusaro tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu nago mwibuka
Bwerankore ndahuruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya makuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yarafunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufiteho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose nago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu byukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo byigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
Yego ndi mu Rwanda.
Uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho?
Yego kirayafite, twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze. Tugeze aho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire, tudafite nta n'amafaranga twari dufite, turangije turabyihorera.
Hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera gatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura?
Nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane, marume yageze aharafungurwa. Afunguwe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite. Noneho watwanga birushijeho. Arangije mukuru wanjye ashaka kurega, arangije aramusarisha. Amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize. Ubwo rero tubyayitumye, kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi, nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa. Ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana izabishaka.
None se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze, ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu, ubu ngubu tuvugana urayafite? Numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva, uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite, uwo mufasha ufite, abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wa mugani udagomba kubigwa inyuma, ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge, uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo?
Nakwiyubatsemo, kuko naravuze nticyatumye dusigara, hari impamvu. Twakurikiye inzira yo gusenga, twizera Imana iraturera, nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera. Kuko nkurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi, ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize, ariko ni menshi, kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura.
Papa wawe yitwaga nde?
Ntabwo muzi. Ntabwo nigeze menya amazina ye, ntabwo muzi, nta nubwo nzi irengero rye, sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye.
Nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho?
Nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo, kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera.
None Munyana, niba Kampire akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasero ka Buraga, niba akumva muri kano kanya, mwandikire yabaruwa y'urukundo, mubwire icyakuzinduye, niki wifuza kumubwira?
Icyo nifuza kumubwira, Kamire Kararisa, niba nyumva, icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho, turahari turi babiri, njyewe nubwo atanzi ariko ndahari, ndiho na mukuru wanjye Kavatiri nawe arahari, twese twagize amahirwe turiga turarangiza. Mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu, nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona. Icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana, tukubaka umuryango, mbega tukahaguruka nk'intuza, nk'umuntu umwe, tugafatanya nubwo abandi ntabahari, ariko tugafatanya tugakora uruziga, kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga. Murakoze.
Ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Gira amahoro y'Imana.
Murakoze.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
munguru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ndakira umwana ushaka umuryango we ababyeyi be bombi n'abashiki be yitwa Maurice Gasongo batandukaniye mu nkambi ya Kashusha muri Kivu y'Epfo mu cyahoze kitwa Zaire ubu atuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Save akagari ka Gatoki mu cyahoze ari prefecture ya Butare
ikinzanye no kumfasha gushaka ababyeyi kuko numvise mu gasaro ka Buraga harimo abantu babaraburanye nababo ariko bakaza kuboneka babifashijwemo namwe
none wowe ababyeyi bawushaka imwatandukanye ryari mwatandukaniye he
twatandukanye ahagana muri 1994 muri Buvira muri Congo mu nkambi twitaga Gashusha aje kuba ibibazo wabi intambara itandukanye abantu nanjye yanandukanije n'ababyeyi twari abana bane nanjye wa kane ubwo bose twaratandukanye n'ababyeyi babiri papa bamwitaga Gasongo Crema mama bamwitaga Mukana bana Sophie murumuna wanjye bamwitaga Nkuru Nziza Kayishema Dadaye hanyuma mushiki wanjye mukuru bamwitaga Uwituze Clementine umukurikira bamwitaga Uwiduhaye Clemence Clementine na Clemence byaturukaga ku mazina ya papa bitaga Crema izina bakundaga kunyita kera ryaga igirihimba none ko nabivuga ariko niko ababyeyi bari baranyise banyitaga Rubaduka iryo zina bahita bumva bakumva kuko ko nyiriho kandi n'umuhungu wabo banyitaga Rubaduka kubwa impamvu yuko mama iyo yagendaga nga nsize ndyamye ngo ntabwo azi ikintu cyabaga hagati yanjye nawe iyo yapfaga kubavuze gusa ngo ndagiye nahitaga mbaduka nkarira niyo naho ngaho iryo zina ryaturutse niko abantu bene wacu bambwira ngo naho ngaho iryo zina ryaturutse
no kuvuga ko kuva inkambi zasengwa muri Uvira ngo turi 1996 watandukanye n'ababyeyi bawe papa wawe na mama wawe
yego
wari ufite imyaka ingahe wowe icyo gihe
ntabwo nyibuka neza hagati kuko ngo mfite 33 navutse muri 1991 ntabwo mbyibuka neza yari hagati y'ibiri n'igice n'itatu n'igice gutyo kuko ndabyibuka amasasa avuga njya gutandukana n'ababyeyi banjye hari umusore twari twarahunganye kuko n'umusore mama yakundaga guhikira akacyo guhinga bamuhaye ibintu muri iyo ntambara bamushyirira radio mu mufuka bamushyirira imyenda mu mufuka barabimuha ngo tuzahura nyimara kumva iryo jambo ngo tuzahura nanjye mpita mukurikira ubu nuko nasize ababyeyi banjye maze gukurikira uwo mugabo nawe tugeraho turatandukana ndarorongota nashiduka ndi mu ishyamba ryenyine bwaje kunyiriraho ndaryama kuruwa rujiza kunoragura muri iryo shyamba injyana kuba muri konserine ku Kabutare hano hasigaye biga n'ababana n'ubumuga abanyeshuri babana n'ubumuga konserine rero yaje kuducyura yanjyanye kwa nyogokuru mu ahantu bita mu nkomero igitwe sogokuru yaje gupfa ngo nanjye fata inzira mba mu muhanda nza kubona abagira neza ndiga ndarangiza ubu ngubu ndi umwarimu
Imana ishimwe
amen umwarimu kandi biranezeza cyane ko burya iyo umuntu abona ko nta buzima ariko akaza kububona arishima cyane akaba hari n'ikintu amariye igihugu muri rusange mu rugo hari mwima kavukire
mwima na mushirarongo
inyanza muri busasamana hari mwima na mushirarongo hanyuma murumuna wanjye bamwitaga Nkuru Nziza Kayishema Dadaye hari n'undi mwana murumuna wacu ababyeyi babyariye hanze muri Congo muri Uvira mu nkambi ya Uvira amakuru yangezeho kuko wa mugabo na wa musore nababwiye twahunganye yaje gutahuka nyuma yo gutandukana nawe asanga aho ngaho kwa sogokuru wanjye ubyara mama niho Croix Rouge ya konserine nyuma yo gufunga niho yanjyanye ubwo rero yaje kuhansanga ambwira ko ako kana na kapfuye ababyeyi banjye babyariye muri Uvira muri Kongo kitabye Imana ariko ngize amahirwe rwose imyaka ishize ni myinshi ngira ngo twatandukanye afite imyaka mike none ngejeje imyaka 33 narashatse mfite umwana rwose byanshimisha cyane mbonye ababyeyi banjye n'abashiki banjye kuko uwo muntu yavuye yambwira ko bashiki banjye bashatse muri Congo
yakubwiye aho batuye
ntabwo yigeze ambwira aho batuye kuko nawe yari umuhisi ashaka uburyo yakwigarukira mu Rwanda na nubwo yatinze gusa sogokuru wanjye ubyara papa wanjye ni umukongomani yabaga Uvira ikintu njye nibuka nuko aho hantu hari ahantu hagabanya Congo n'u Burundi harimo Tanganyika mo hagati icyo kintu nibuka ni muri Uvira uko biri kose niho bari kuko ni naho mu rugo kwa papa kwa sogokuru ubyara papa ni naho mu rugo ariko papa yari yarashatse umunyarwanda kazi ya afite n'ubwenegihugu bwo mu Rwanda
none rero niba papa wawe mama wawe bashiki wawe bakumva muri kano kanya wababwiye byinshi ariko uyu ni wa munota gusoza babwire nawe icyumva ushaka kubabwira nyuma y'imyaka 29 mutabonana
ikintu nababwira cyambere nuko nifuza kubabona bimora ku mutima igihe cyose no kwigunga n'ubuzima butari bwiza naciyemo bwari ukugira ngo se nk'uwiyibagiza urukundo mfitiye abantu nabasha kubona hafi yanjye ubwo nanywaga itabi nkanywa alikore nkanywa esanse ari ukugira ngo mbyibagize gusa ndashimira Imana ko ibyo nabyo nabashije kubireka rwose ndabakunda mbahoza ku mutima natandukanye nabo nyiri muto busi wambwira ngo mushiki wanjye asatya niwambwira ngo mama wanjye asatya oya ntabwo mbizi mbese mbahoza ku mutima nk'ababyeyi banjye mbahoza ku mutima nk'umuryango wanjye rwose birambabaza cyane kugera aho nshakiye kugera aho Imana imaye umugisha tukabyara njye na madame rwose ikintu cya mbere gishobora kumbaho bashije kubona ababyeyi banjye nubwo atari njye ugena ubuzima nshobora kwiyongera igihe cyo kubaho Imana ifashije bakaba bari kunyumva bumve ko mbakunda kandi mbakumbuye kandi mbahoza ku mutima
Maurice Gasongo urakoze cyane kwa baje mu kiganiro Agasaro Kaburaga uri umwana ushaka umuryango ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho kandi babe bakumva bazatunyireho vuba tubahuze ngaho rero komera amahoro y'Imana
murakoze cyane Ernest Imana ibahe umugisha kandi ikomeze iteze imbere kino kiganiro gihuza abantu abashenguwe imitima no kubura ababo murakoze Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga karabonetse
kiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi abashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 3 4 5 3 4 6 nongere isubiremo 001 2 0 7 6 4 6 naho bitaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana murakagira urugwiro
Agasaro